Tapi kubamila addunya enni bara kuma lama abdiddami lama marsan diddami lama fandil batakale sajal kabira. Hala garidan. Bijita bicha kopesi tu Qatar, tapa dolara bilioni ibalama oli itibafte kana kopesu dafi erga charra argate kase, wa emirgana momati walkabate, kubni itikabamature. Tibbanasi kominkuni itifufe ifattibaye jira. Imma kanarrati akayada sani kennan kangafa tamanin, presidentin FIFA Gianni Infantino debin kennanin, kesuma biyottani Europa hingamachifne. Jalkaba dirre kubba mila yokan stadiumi ke sattin dugatin bira akkorka mutasifa muda walkabate sati sadifi yobira dugubanne homa intanu jechuni sani warren bira gurgurani fi warren bira jallatani mufachise jira ittan sudani mo kekum samirgana moma ilalchise katare ratti iyate fi debin gazete sotaf kennani dallansu umejira isam mal jannan dallansu kun umame gabasan kenya ebisana gasa wanutti mukaba
Presidentini kubba mila freshini kubba mila addunya Gianni Infantino yani san kenen waye controversy kante kwani mo yada addate kenen iru sab nisan tikenani waye sirna namo ma kwani mo violation ya data gira tanisi rakon kuni sirratu kan dandawu bifakanatin miti kekudan kofa miti noti warri Europa waga kumasadi ol ibago nera balesa balesinefi waga kumasadi futiyu ifa magafachuk amna kanjadu dubbataniru kunu kanjadani sababa matasan rakawudani yuti kan dubbatani anu matanki ya dimada dimato kurayu ibana dada naraga turera wantu kun discrimination na kasikun ni bayata kanafu Qatar ke kundura ofikin ya yu of laluk amna ifa magafachu amna kanjeru da kan dubbatani
sababa kanan kan kae manottani dugati biye german jirani tapa wanca kubba mila katari inagarsi ibnu barre fa majedu bakka adda addati fannisani jiru englandi fi welsin dabalate biyotan europa shan mallato wallaf yokin jalala tokko jedu hirresani ratti inidannu jachudane ibsabasani Tapi kubba mila addunya kune kalesa ye mujal kabamu. Bijita bichake summesite Katari. Ecuadori walin tabate. Goli la mafi zero dani muamte jirti. Goli wan Ecuador lammani kangalche. Tabata klabi biyatar kiti fi tabatu. Iner Rumberto Valencia jeram. Ebisan wae tabajal kabakana ratisi wanjeru kaba.
Egana kuma bekamu senanisha kamulisu wanchana dunya ya guyal kamu biye kopesu sanatu tabajal kabata. Jeja olif garen biyole sa Qatar kambi toko kisati lenja turani hato malega garen Ecuador goli lama fi zero da njifachu. Egan Qatar biye jal kabati taba kanarati njifatamura kopesu tate tabajal kabati njifatamura nichada. Tami gegefeme kanarati. Akuma argine olantuma tabakan fudatte Ecuador da kamisa katakanati ne kan tumurame
tabakan ratti karra egan Qatari Said Al Shaidi kardi kello argachudani taba marsadi dami lamafada fi tabata isajal kabata era tabattota kubba mila kamifiyu taba kubba mila addunya ratti hirmachu dandaun wangudada Tapa bananarati hirmachud afi hitu awi kabani. Tapa toni addunya rati bekamuta ani. Sababa shakalid afi tapa kilabota isani tifi tasisaturan rati. Midan isani rakakabefi. Tapa kubba dunya kanarati hirmachu hindandeny. German, Portugal, Morocco, Japan, Ghana, Senegal, Argentina, Spain. Tapa tota isani ijota ani. Midamudan kankai hirmachisu hindandeny. Isanke sagaru. Biji Faransai tabattoota qaqqaali dhabuudhaani tokkoffaa taatee jirti. Tabataa beekamaa Karim Benzimaa dabalatee tabattoonni dhaabbataan shan ta'anii tapha ammaa kanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Eebbisaan dhimma kanarratti waan jedhu qaba.
Tabattoota cimoo addunyaa kanaa wanca addunyaa baranaarratti hirmaannee yookuu kaasnu keessumaa Karim Benzimaa tabataan sirra fuunduraa Real Madrid gara biyyoolessaa Faransaay tabataa cimaa addunyaa kanaa kan barana ta'uudhaan. Balandori nama fudhateedha yookaan immoo atileetii fudhateedha. Egaa taphataan kun erga filatamee taphattoota 26 gara Qatariitti mananiin booda miidhamuu danda'eera. Miidhaa tapa biolesa kanatif yookaan immoo gara biolesa Faransaayif akka hin taphanne ta'eera. Egaa kan biraa immoo biyyoonni kan akka Senegal, even Spain taphataa cimaa ishee dhabdeetti. Keessumaa taphataan Senegal sarara fuulduraa taphataan Liverpoolii duraanii fi yeroo ammaa Bayern Munich taphatu Sadio Mane biyya isaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan waancaa Afrikaa akka argattu yeroo jalqabaatiif akka argattu taasisan keessaa taphataa cimaa fi adda dureedha. Egaan addunyaan taphatu cimaa akkasii kana urjii akkasii kana yookaan immoo jajjaboo akkasii kana otoo hin argin afuuf deemnaa jechuudha tapha waancaa addunyaa kanaatu.
Hordoftoota keenya amma guyyaa xumuraa kubbaa miilaa addunyaa kanatti qophii keenya guyyaa guyyaa keessatti waa'ee ispoortii qabna. Nu hordofuu hin dagatina. Waan biraas hin dagatina. Bakka jirtanutti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.